ukuthi yaphelezela. Uthande nginaloluya ngokuyaluyehla. Engathi kwanele manje, engathi kwanele. Untendiso kwebhola. Ngishonisa le, ngisale. Ngishonisa le, ngisale. Wena untendiso kwebhola. Ugisa ngamezweni lo baba.
Uyakuhlonipha athaqale ngokuxolisa kuphela ama secret alidlule iqakala isokisi ngiyabona ngathi aswane hlala phansi ngikubonisa uthando lwethu lusaphila sathana wakhibhokisa I mean indoda indoda ngeqiniso layo angisile type ezokumokola ngempilo enganayo kodwa ngiyalazi iphupho lakho wena sise naso mblief mangiba busy ngigijimisa lo mpilo esinganayo yeah my past is nothing pretty there's some things you ain't forgiven I just ask that you give me a little faith ngiyangabhayiza nabothile nabosanda nabosindi nabo wakhalinye embezi bona cha ngeke ngilinge ngiphinde ngizwile lezwile ngikuzwisile ubuhlungu kodwa uright nibaningi nibaningi necherry yami kunomnganami kunomngami lapho kuwe
yeah.